nta muhutukazi wigeze anyosa nakuri iwacu nterwa iwacu dore imirima ngiriya pe
Dr. Bizimana Jean Damascene mu buryo bwihariye n'umwe mu bagabo bahambaye ndetse bazwi na benshi mu Rwanda kubera nyine umwihariko we mu mbwirwaruhame ameze mu biganiro atanga byuzuye ibimenyetso uyu mugabo benshi bamuzi nk'incabwenge n'umugabo w'igitangaza koko kuko n'umwe mu baministri bizibagira mu bushorishori bwabyo kuko afite impamyabumenyi ya doktora Dr. Bizimana Jean Damascene n'umwanditsi n'umushakashatsi n'impuguke n'umunyamateka akaba n'umunyamategeko uhambaye kuko niwe muntu usobanura amateka ya jenoside yakorewe abatutsi n'utamuza akakubwira ati uyu mugabo ibi bintu arabyumva
tariki 18 ukwakira 1992 ishyaka ry'intagondwa rya CDR ryasohoye itangazo ry'ikomanye nguri inzira muri aya magambo
uyu nguyu guhera ku bakoranye nawe kugeza kubikorera ku giti cyabo bazi ubushobozi bwe n'akazi ntagereranywa yakoze kugira ngo ab'ibisekuru bizakurikira bazamenye neza uburyo ikintu kibi cyabayeho mu mateka ariko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa uyu mugabo yaranditse arasoma yarize aranigisha yabayeho igihe kirekire ari kumwe n'inyandiko ndetse bisa naho buri wese mu Rwanda no hanze yarwo ubushobozi bwa Dr. Bizimana Jean Damascene abuzi
Zekanoski akavuga ko abatutsi bafite uburebure bwa metero 1.80 ngo bakaba ari ubwoko bw'imfura budafite inkomoko imwe n'abandi birabura ngo bakaba bafitanye isano n'abarabu bo mu Misiri iki nacyo cyo kwitirira abatutsi ko ari ubwoko bw'imfura abantu bapfobya jenoside n'abafite ingengabitekerezo y'urwango baracyakomeza kwitirira abatutsi ngo abatutsi bifata nk'ubwoko busumba ubundi
ibi rero imihanda yose y'u Rwanda kuva i Musanze mu Cyanika ugataha i Nyaruguru ku Kanyaru ukongera ukagaruka i Rubavu na Rusizi ugataha i Kirehe mu Burasirazuba ndetse n'i Bwotamasimbi ni benshi bazi uyu mugabo n'uburyo asobanura amateka ya buri gice nk'uwari uhari ariko nanone si benshi bazi ubuzima bwe bwihariye
iki kibuga nyakuba perezida wa sena nicyo nigiho gukambakamba gukina umupira gukina karere hariya ku misozi ndahabona amakawa ya data
Si benshi bazi ko buriya Dr. Bizimana Jean Damascene yari yarigiye kuba umupadiri si benshi bazi ubuzima bwa muranze kugeza agezeho tumuzi uyu munsi nka ministeri umwe w'abanyarwanda n'inshingano muri na gihugu minu bumwe reka rero Insinzi TV tugaruka ku ncamake ku byo twegeranyije ku buzima bwe bikubiyemo byagarutseho bwe ndetse n'ibyabwiye ibinyamakuru birimo The New Times yagiranye ikiganiro nayo muri 2021 ubwo yagirwaga ministeri umwe w'abanyarwanda n'inshingano muri na gihugu minu bumwe ndetse n'ibyo ikinyamakuru cya Kate Press cyanditse bivanywe mu buhamya mu rubanza rwa Rurabu Kibaruta wari prefect cyahoze ari prefect gitura gikongoro mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022